yeah, Amina. Go, 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 Amina.
Who's the wonder?
Yeah, 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 Amina. Go, 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 che, Amina. Che, kama vipi aje, Amina hata mevaki wewe. Amina hata tokeleze aje, Amina mimi kwake ni wege.
I got your feeling, your feeling, your feeling, your feeling my love, yeah. I got your feeling, your feeling, your feeling, your feeling my love, yeah. She's my number one.
Gana kau koko koko, kameni shika kaka to to to, kakeni shamburi shamburi ya doko doko,
kaslay queen ka
doko doko.
Michezo ya kita nani kuvunja chaga,
mama
na vuvuruga vanga, bichi bikini kama na wanga, shikani kashani panda.
Amina,
napenda kini shamburi ya
Amina,
kabomu meneripotia
Amina,
Amina yo majaja.
She's my number one.
Yeah, we do.